nimesoma neno lako, nimejifunza. Walio kukimbilia wewe, umewasaidia. Bwana nimesoma neno lako, nimegundua. Kila ajaye kwako na shida, umemsaidia. Yote aliyo shindikana kwa wanadamu, kwako wewe Mungu yanawezekana. Na mimi leo Baba nimekukimbilia, naomba na mimi unisaidie. Oh, na kuomba Mungu
tena kwangu nipate ushuhuda,
na kuomba Mesia
tena kwangu nipate ushuhuda,
usinipite Baba
tena kwangu nipate ushuhuda.
Ninakulilia Yesu
tena kwangu nipate ushuhuda.
Oh, na kuomba Baba
tena kwangu nipate ushuhuda.
Usinipite leo
tena kwangu nipate ushuhuda.
Waaibishe adui zangu
tena kwangu nipate ushuhuda.
Wafedheheke watesi wangu
tena kwangu nipate ushuhuda.
Mimi sina mwingine wa kumkimilia, nimekukimbilia wewe Yawe. Mimi sina mwingine wa kumtegemea, ninakutegemea wewe unisaidie. Msaada wa wanadamu umejaa masimango, msaada wa wanadamu umejaa malalamiko. Pesa za hospitali ni sisi tumemlipia, alikuwa wakufa isingekuwa ni sisi. Hata huo mtaji na hakuka biashara, taji ni wetu sisi tumempatia. Masimango ya watu yanaumiza mioyo, naomba nisaidie Mungu nisiaibike. Na mimi leo kwangu
tena kwangu nipate ushuhuda,
watesi waibike
tena kwangu nipate ushuhuda.
Nakuita Yesu
tena kwangu nipate ushuhuda,
adui zangu wafedheheke
tena kwangu nipate ushuhuda.
Oh, nakuita Yawe
tena kwangu nipate ushuhuda,
nisaidie Baba
tena kwangu nipate ushuhuda.
Wewe ni Mungu wangu
tena kwangu nipate ushuhuda,
nakuita Yesu
tena kwangu nipate ushuhuda.
Kwako kuna nguvu, nguvu ya kuponya. Kwako kuna nguvu, nguvu ya kubariki. Nimechoka masimango na maneno ya kuchoma wanayo yasema juu yangu. Utakuta wanasema msimuone hivyo, ni sisi tumemsomesha huyo kijana. Kama sio sisi asingemaliza shule, kama sio sisi asingepata kazi. Leo Yesu naomba utende kwangu, leo Yesu naomba utende kwenye maisha yangu, kwenye afya yangu, kwenye kazi zangu. Baba ninaomba utende. Na mimi leo kwangu
tena kwangu nipate ushuhuda,
watesi waibike
tena kwangu nipate ushuhuda.
Nakuita Yesu
tena kwangu nipate ushuhuda,
adui zangu wafedheheke
tena kwangu nipate ushuhuda.
Oh, nakuita Yawe
tena kwangu nipate ushuhuda,
nisaidie Baba
tena kwangu nipate ushuhuda.
Wewe ni Mungu wangu
tena kwangu nipate ushuhuda.
Nakuita Yesu
tena kwangu nipate ushuhuda.
Oh, nakuomba Mungu
tena kwangu nipate ushuhuda.
Nakuomba Mesia
tena kwangu nipate ushuhuda.
Usinipite Baba
tena kwangu nipate ushuhuda.
Ninakulilia Yesu
tena kwangu nipate ushuhuda.